sai maduong na sai man malo esinga na ma Elija gijo na biko magba
Elija mongo ki every God come
ma omiyo gider misango kawono wanane elelo nyasae adie wanane nyasae adie Magbal kane ochako lemo negilamo gilamo nyako demo bal onge onge bal onge bal onge onge bal onge bal onge onge bal onge bal onge onge bal onge
Elija wacho bigi ya wala muru motengo
gouru koko bal ponindo bal onge onge bal onge Sango e weekendo Mchako lemo Nyasae maduwa Obo mwanya kalaga Leno winje Yaka karango wapenjo Mawana digni Kekin paro ario Nyasae neno wacho Anyasae majanyego Kikibengi nyasae moro maoka Wapake Wanende Miedon Eteron Nyasae Jehova Mangima Wapake Wanene Miedon Eteron Nyasae Jehova Mangima Kweche kendo madio ajuoke gijarote konyasa
iba imedo no ema biro tieki
adie ibiro yudo masira yedu tote machado chunye iwe ne nyasai nyasai ema nyalo resi jonabi magbal Kane ochako lemo Negilamo, gilamo nyako demo Bal onge, onge, bal onge Bal onge, onge, bal onge Bal onge, onge, bal onge Bal onge, onge, bal onge
Elija wacho bigi ya wala muru motengo
Gouru koko bal ponindo Bal onge, onge, bal onge Sango e weekendo Mchako lemo Nyasae maduwa Obo mwanya kalaga Leno winje Nyaka karango wapenjo Mawana digni Ekin paro ario Nyasae neno wacho Anyasae majanyego Kikibengi nyasae moro maoka Wapake wanende Miedon Eteron Nyasae Jehova Mangima Wapake Wanene Miedon Eteron Nyasae Jehova Mangima Wapake Wanene Miedon Nyasae Jehova Mangima Wapake Wanene Wamie